kote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Makonda babala, Wasafi chamala.
Boma kuboma ni kopo kopo, leo ndani twakesha bobo, wote sambazia koko moko, moja baridi moja moto.
Mechoka eti
awapi,
mnataka lala
awapi,
tungi limezidi
awapi,
tuzime muziki
awapi. Sato ndegi samugile sambamba, apo vipi inabamba, ino gile inatamba, basi chani kamusamba eh.
Wataweza kweli
awapi
kushindana nasi
awapi,
atawa kiungana
awapi,
matusi kututukana
awapi.
Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babalao, Zombi babalao, Magufuli babalao, Mwakiembe babalao, Wasafi jamalao.
Ati mselema, ati cha selema, Mambie nyangema, lishimo medema,
Amefosi bifu msele leko,
Tumemkwepa.
Amebaki masono neko,
Wanamcheka.
Kwanza kujagati,
kujagati.
Kesha kuwasha, cheza kama monkey, kunjo kidengi dengi.
Hey, tumewachapa
kidude,
akichomoki
kidude,
kimewanasa
kidude,
wana tapa tapa
kidude.
Cheze karobwa tena, cheze cheze karobwa tena, cheze karobwa tena, cheze cheze karobwa tena, cheze karobwa tena, cheze cheze karobwa tena, cheze karobwa tena, cheze cheze karobwa tena.
Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Majaliwa babala, Wasafi jamala.
Zuka ukipanda na ile shate na vua, zuka ukipanda na ile bukta na vua, jamani na vua, mama na vua, mwazenu na vua.
Basata
kasi na piga yope
uwezi,
bona piga yope
uwezi,
iyo bona piga yope
uwezi,
mina piga yope
uwezi,
yeah.